Giza ngikhumbule ekhaya. Bayangibiza Giza ngikhumbule ekhaya. Bayangibiza Yeah, Giza ngikhumbule ekhaya. Ingrel yangibiza andise Gautini ilanga langitshisa. Giza ngikhumbule ekhaya. Giza ngikhumbule ekhaya. Ingrel yangibiza andise Gautini ingrel yangibiza. Giza ngikhumbule ekhaya.
Ukolos, 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 ukolos.